chatty. Me like it when you do the 360. Twacky, twacky, shake your body. Turn it, turn it, turn it. Me like it, like dance. Hadarani, bilawati, wati. Miss, miss twacky, twacky, twacky. Kwetu di chopa, mindo chita. Kwa okisa, kwetu jua. Mambo shua, mambo mufti. Chita mate, chita tande. Mambo ya sana, nisije ikata. Mambo ya jana, nisije ifaham. Kwetu kasi, siyo kazi. Kwetu chati, siyo taji. Sina muda, mlida ya kazi. Watoto wa kwetu, vinyangarika. Wanakatika, kama mashini. Kiuno zao, hakuna mbupa. Usuri tu, najikolea. Upole tu, najifunia. Che, utonaje pasi ukiniona na yeye che. Utafilaje pasi ukiniona na yeye che.
Turn up and pull up, turn up and pull up, turn up and pull up, turn up, turn up, turn up and pull up.
Miss chatty chatty, me like it when you do the 360. Twacky twacky, shake your body. Turn it, turn it, turn it. Me like it, like dance. Hadarani, bilawasi, wati. Miss, miss twacky, twacky, twacky. Ili nibidi nyoche kazi, nigeuze mziki kazi. Ata aliyenipenda kani wachaga kwa wazi. Leo na mbeku mani, heta kidole kazi. Can't you see I like it? Wakinono na daipa techi, wana daipa. Kwa ige mindyo die hard, kigangsta. Kwenye li, kwenye li, kwenye ti. Anafanya vitu baka kali. Nina isi tubasi kumu. Takonesha, ana test laka. Wani test, yani test laka. Chocolate, chocolate, laka. Tangi yako ile black color. Katata ala ka stacks color. Sista yake magari tarita. Kani shake basi wati. Anali. Kwenye li, kwenye li, kwenye ti. Anafanya vitu baka kali. Kakali, nina isi tu basi kum. Kwenye basi kakini yeleza. Nakonesha, ana test laka. Laka, wani test, yani test laka. Laka, chocolate, chocolate. Ile black color, but that's all like a stuff color. Black stuff, she's that tall. Oh.